song. Beberu, Kapaso Palinasi from Tanzania.
I dance come to Mba.
Niki wasina niwe mnyonge, yani niki sipata eti niwe mpweke. Si warikula nkaosha vyombo, leo nakata pochi wanatokwa na mate. Niki wasina niwe mnyonge, kisipate eti niwe mpweke. Si warikula nkaosha vyombo, leo nakata pochi wanatokwa na mate. We yule demu alo nikata, leo anajehuri. Na kunywa bia za bei kali, nusu wala sija. Kuna wana mkolo nikata, watu wanapita mbali. Mwana kuta soma snitch, wanafata kivuli. Aya sasa tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Wanangu tunywe bia, tunywe pombe, tunywe bia, tunywe pombe. Wanangu tunywe bia, tunywe pombe, tunywe bia, tunywe pombe. Haya sasa jamani, pesa yangu, jamani hela yangu. Ifike muda wa kuro nipangie matumizi. Ndugu yangu jamani, pesa yangu, jamani hela yangu. Ifike muda wa kuro nipangie matumizi. Niwape piga picha, muende mkaposti. We bwana shambani shaingia na mwaga manoti. Muende mkaposti. We wana shambani shaingia na mwaga manoti. Haya sasa tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Tunywe, 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 tunywe. Wanangu tunywe bia, tunywe pombe, tunywe bia, tunywe pombe. Wanangu tunywe bia, tunywe pombe, tunywe bia, tunywe pombe. Sicheze kwa nini, baki na kujua kwako unandai nini. Nikicheza ntiabiti na kukela nini. Unatoka kwenu minyumbani hapa burudani. Bidada ukienda chini mwanangu unainama. Rudi juu kama Kagero na tetema twende. Ukienda chini baria unainama. Rudi juu kama Mayele unatetema. Tetema umepigwa shoti mwili mzima twende. Shoti mwili mzima. Tetema umepigwa shoti mwili mzima twende. Tetema umepigwa shoti mwili mzima. She Beberu Kapaso hapa genius from Tanzania. Wanangu wa BKP brandi, anaitwa Magona. Weki fundo raki familia Seven Boda. Wetu mama Azim Sondo. Winga Ngiri Mauridi Tamira. Maroba dereva wa mkowa. Watoto wa Beski Mathematics. Wema Ntojo. Dispatch. Order.